Yeah.
Mfundu miki ya devo mi
Nasema no
to Savatis Palace mi
Nasema no
kila kito pa the devo mi
Nasema no mi Nasema no mi Nasema no
Mfundu miki ya devo mi
Nasema no
to Savatis Palace mi
Nasema no
kila kito pa the devo mi
Nasema no mi Nasema no mi
Nasema no Nimekam nikitinga bama past Spirits in anija devo Nilimserve to the maximum I killed I stole I smoke And even I drank Devon himself, I can eat the sun, I can eat my father. Life fully a wasiwasi, misuse na devo kama karatasi. Nika wa gospel, mi mwasi dhambi, mika approach na kasi. Ya devo nilibod mi yake basi, na kufuata yake mikakati. Sikujua ya baba, sila basi, the cause of mengi, mimi kosi. Nikavunja ya devo, kandarasi, na kuwa wa baba, almasi. Akanipa ya pili mi nafasi Kani make forget about my past Kani change akili hadi kwenye nafsi Ndamwabudu for full me not kiasi Devo mina ye kisasi Mola roho yangu aipige pasi Bro and sizo koka kwa kasi Atakupa ndani yake nafasi
Ofu mtumiki ya devo mi Nasema no to Savatis Palace mi
Nasema no
kila kito pa the devo mi
Nasema no mi
Nasema no mi
Nasema no
kumtumiki ya devo mi
Nasema no
to Savatis Palace mi
Nasema no
kila kito pa the devo mi
Nasema no mi
Nasema no mi
Nasema no Nani mzenu ni za ajabu Mavazi na yovani ya ajabu Kwa kwenye church unadhani klabu Umesahau ya church la kabu Mwafanya mapasi wenyu bawabu Umeforget JC ndiye jawabu Keti chini pika zako we hesabu Kisha kam kwa ajizi na adabu Baraka zake we utastajabu With him maisha utastarabu Na kujipanga kama zile irabu Devo, yehu kos aibu Na badaye kukudam kitaratibu Mzea make sure Jesus umemjaribu Utagundua rie ni jawabu Na kuwa na ya kumpray sababu
Ofu mtumiki ya devo mi
Nasema no
to Savatis Palace mi
Nasema no
kila kito pa the devo mi
Nasema no mi
Nasema no mi
Nasema no
Kumtumiki ya devo mi
Nasema no
to Savatis Palace mi
Nasema no
kila kito pa the devo mi
Nasema no mi
Nasema no mi
Nasema no
Futa bange
Nasema no
Kombe kito
Nasema no
Hanya hanya
Nasema no mi
Nasema no mi
Nasema no
Wizi kidogo
Nasema no
Storo na kumbe
Nasema no
Piga ngeta
Nasema no mi
Nasema no mi
Nasema no
Udaku kidogo
Nasema no
Uzoro kiasi
Nasema no
Uwa bakbaita
Nasema no mi
Nasema no mi
Nasema no
Nasema no
to Savatis Palace mi
Nasema no
kila kito pa the devo mi
Nasema no mi
Nasema no mi
Nasema no